ushiya baning bela segele. Umlunga bamba zelunga zula da na papama. As preach mas kuba mapata shisikata bushi namba kshuni ya mnyaga zukaka. Avume na kumzanzo wenzu kofi jazzy jazzy na lel kogwe manju. Mina gengange na kufuliwe kshuni zi waktaliwe. Ngova asolani ngono segele upegane. Ujesu mkoshu satane mangfuna wosa satane. Angkongkotsu kutsi nginja eva mengo kwenzi ngozi. Upsigo ngiklube nesigo mafile sasa ngumbigo. Angdating pege pambili. Gilendu kwesha ya kvaliwe ngdala ngeke jaksiliwe. Isha ya ngozalo itzi sitropiwe. Joska tseli maiki kusetuchuliwe. Filo ya le maiki manji singojiwe. Sekfiga mabanzula lawa wenza mange maiki nasiwe angizi. Askichi misi strati spaga misi gushi fame. Ileze speti maiki senza manga skula pela. Sefiga mabanzula lawa wenza mange maiki nasiwe angizi. Askichi misi strati spaga misi gushi fame. Ileze speti maiki senza manga skula pela. Okay, it's a bangilla and it doesn't kind of not respects. Young pay like the other groove and gamma facts. Oka baza mukung face and challenge with no fear. Uku make you call you papa side basanki. You bongay as a quabis on it was a step. Get a chair between you kiss in chair, bang na miss. But young sensitive, be a clash and gamma rage. Menga paga miss up and vivin gamma rage. Masuka lum queen, you got your pile by this. But the gym was queen of queen in gap of basing section. When pussy camera, don't care where I put my dick in, baby, mush your second. Aba hete ne banga kulu mfeli mba yese sopeni kuze nabu bekule. Pewe pisi mba kilele, pasikosha mba tulele. Mbukumbuze mbukumetu kontu paka tuwayo. Mbuku nga yeye ni munga zungu kuzwayo. Sekfiga mabanzula lawa wenza mange maiki nasiwe angizi. Askichi misi strati spaga misi gushi fame. Ileze speti maiki senza manga skula kpele. Sefiga mabanzula lawa wenza mange maiki nasiwe angizi. Askichi misi strati spaga misi gushi fame. Ileze speti maiki senza manga skula kpele. Sekfiga mabanzula lawa wenza mange maiki nasiwe angizi. Askichi misi strati spaga misi gushi fame. Ileze speti maiki senza manga skula kpele. Sefiga mabanzula lawa wenza mange maiki nasiwe angizi. Askichi misi strati spaga misi gushi fame. Ileze speti maiki senza manga skula kpele. We'll be right back.